どうも。Unacha young lunya, young kunya brother hauna hata majabu weni Young huna young boomer, mindo young tuma hato kini nyima kolabu weni Young kuku, nomizo bongo nandika mistari sawa Nakudio mnanambia chimwana unetaji dala Muni nimechoka mfukoni sina dusko tala Kaya na notegeme ya mziki unegepema sopa baya Kila siku na kucheki cheki sasi you ndo star Mana hauni yibu teksi ila wala siyo kesi Takutana kwa imecha fili game tu Kikazo utapata nini yeti Kikubo na linga na tagi ubavu nyuma Yani unatimu leko mbele siye nyuma Lakini so kigezo cha wewe kuchuna Na kutona siye underground kama ku Umesa ulipotoka ulikuwa wapi Ulikuwa kamimi tu mkono unatabati Bada utushike mkono zako na rakati Yani unaleta maringo na kuchana afsafi Lona kunyea mpaka wembuzi utasema me Nimivumilia acha kwa shabiki nkuseme Hato kintukia na kutumia hingo moshe Lafu mindo young king hapo na kupatare Sina vitisho ile tema kwa shafika mwisho Yes bana mkulungu anatimba tafuta maficho wezi mbuzi Na kukata na kunywa mchuzi Mpaka manyoya na kula zibakishi hata vizufu Oh my god chamaro una style moja CPT switch kwa pet man on a rooftop Ila fire you know me I'm a real soldier Na nakamua kivyangu hato kini roga Unajifanya unajua sana Hoze Mendo mwana nilekuja mchana Hoze Mchungaji na kuchunga mchana Hoze Kolabo takifanya mina Oh shit